moyo unaona kama unajivuna. Oh yeah. Macho yanaona kama unajivu, yes. Moyo unaona kama unajivuna. Oh yeah. Macho yanaona kama unajivu, yes. Moyo unaona kama unajivuna. Oh yeah.
Uptown, old time, yeah. Goodbye, sir.